a pretty banks, yeah.
Bo warume kana swim, kugu na tileka kwa ya poti. Na sigara nisaga nanti, uyugwe mupepe ya na yemba gayati. Bomu weli zovu message wa wovu kaba. No mutende lambu na matoga kama. I was viewing the look and I loved you better till you messed up in your own drama. Wasubira mapela katolie yofa. Siganye kwa galera gukunda. Na yakaze kokoli na waburendia. So ni nakuvya kole na wikinka. Don't touch me. I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Don't touch me. I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Ze wampolo tela evya tala katantale sama. Chesama nyanti kwa likuwa sama. Klasi yange yalia kilanyo kwa bobolina. Nzo kukwata kote wali mbwa. I was a puppet on an island. Nenchi kumila wajinda ganti nza ina ina. Yurosaka like the twilight. Kewabu kambu na kosente kawaraina. Wasubira mapela katolie yofa. Siganye kwa galera gukunda. Na yakaze kokori na waburendia. So ni nakuvya kole na wikinka. Don't touch me. I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night. Don't touch me. I'm leaving right now. Nzene unye na kunyama sati bye. I don't wanna have a bad night.